Logan.
Asik production.
Mwana wakaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Wambeni shaba yo second chance. Ogumeno mkunda. Mwana wakaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Wambeni shaba ka second chance. Enala 37. Mwana wakaruka mwana wakaruka mwana wakaruka mkunde weza. Ndakore biri yabira zakore tarukunde yababandize ati nyu original team made in China iwanye takafuru master purana ebyo kukuriza ngabire ka hati kahinduka ishatugaru chomuka tukundane paka forever and ever shopping and kugura abona over ebintu byangambo byesambe over a baby baby way ana wakaruka mkundo gundi mkunde weza. Shaba yo second chance. Ogumeno mkunda. Mwana wekaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Bambini shaba ka second chance. Enala 37. Wamizi tige wakigara vire. Kwenu hati nyo wengaye wanta. Kundi kujuka vyo nevitu wako zire. Omutima kutinu vya no mureta. Nye buza buza guanga kurema. Bachariba anjebo na banjuma. Hamya hamya byanga birema. Oh na 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 na. First cut is the deepest. This girl is so coolest. Umbya love is so richest. Anusire na chira chapati. Akando za love na nurirwa. Na yombeka obutaru kushaura. Akanyozi ya na love na nyirira. Mkamashita obuwe na nyiriza. Mwana wakaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Bambini shaba yo second chance. Ogumeno mkunda. Mwana wekaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Bambini shaba ka second chance. Enala 37.
Bambinga ruchire Ebina vire ni ukora biona mbire chire. First of all ni kushavo sasire. Ebya vire henye mabiona tubishara share. Jonya chire na chahago chimpe. Nija njine love na yoji nture. Kankuze nye mama baby nyebe mbere. Ningo zomu gongo guanje nkwe hechere. Tuchendo wanjondare na kamero kantechere. Niwe nasireba nduireba mbe ijonta mbire. Chira kushashonga mbire vyo mnjitu vye mare. Inexperience omu love ndiyo mkugu. Ati nyo original team made in China. Iwanye takafuru master purana. Ebyo kukuriza nkabire ka hati kahinduka. Ishatugaru chomuka. Mwana wakaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Bambini shaba yo second chance. Ogumeno mkunda. Mwana wakaruka mkundo kundi. Mkunde weza. Bambini shaba ka second chance. Enala 37.